Abanga abanga abeno Seruganda wuhu
Ani oyo
Nza yagala okumala bako
Kale katuje sebo
Kale sebo
Eh Christopher Sebaduka
Yenze
Gwe uyo
Karibu bo
Uba maso ganimbye bulimi
Yenze Sebaduka Sarongo mungereza chaita original Sebaduka original
Sanyi sokulaba
Yemnang
Akafuba kakano
Mamu
Nyo
Nyobi
Buera
Baramu
Muchariyo
Tuchari baramu
Mukulikeyo nevi aita
Munange tuwabi wana namu mbikulike
Banango chama nyo kutonto mevi gambo ngeda
Ateka sitongu wa saku ndongo Ate eh? Zetendu wa zanga kubavu
Eh
Evi gambo mtu entora kubutozi
Mkumanyi
Hei Muna kasitoba na yo
Kandete yangu mplire
Jinyangu izo
Kandireto mkubiremu
Kare
Abange abange abange
Wange
Mujema na weku Christopher Sebaduka Sarongo
Sebaduka
Eee jaja waba imbi Mwangue mwangue
Iyenze
Yone
nye Owa Atene iyo nga emyansa bulale Kuba ne emyansa
Iye rino mlala kuatako
Anti era
Taka
kuma Jinipeno Kankube munda be
Kari
Bana Uganda mbanjululize chama Bulu mwadira matuka gasokole mwifumbo Sijia kukisabu rado butu mara onja tulira uvu rade mwono kere dagara Mwone tuga mwekanzo msango kwejeko Okufeda Uganda ya feno ngefugirwa kufedru eranga tulimudembe Eaja ufedru ya mara wedembe Aba kama wabu nyono netoro ngaba chafugani ya rabete mungine kambwe Chava zinga no mugabe wa ankole batama mekaba manyavaru milite obutemu Mutesa yatama mekano mawanga agaru wa mbuganda geya chidja nyaga gube Nevitumbe virare vya Uganda vinda mfuge ya federunga viri mudembe Kakatu botu nulira Uganda ukupa mungaga mungaga ya fuge chenye nyalwa Sivarimba uwe waliebwa atata ganjura utajia kufumura waliri Abatesa mutunulenka kabana sumagira kuruno fenda natuvendegera Mazima unitary government zeza banabye wanga batulugunya abantu Mbubo bagala kipoli obutula n'obukejje n'ennyama bafumba wamu Wamaguli kali mu muggwanga bakasimba mu olusekera ne bakanyonyonta Obwannanyini ku ttaka n'ebibanja obwo babuggyawo ku mateeka ge basaawo Mujukire viva saulize okuzisiba kubibanja okubigobamu abantu Weewunya okugobwa mu kibanja kya mukadde wunga n'amalaalo ge gali manju Omunaku okugobwa mu kibanja ky'omwobadde gwe n'akayumba k'okazimbulewo Byebyo yunitari byereeta ab'ebyokufuza ababbi gye bettanira Era n'amaka gafugirwa ku federo mu mayumba ku nsi yonna mukama gye yasaawo Yadaba bakanya federo nga wakutte ku mukazi w'omulaba okubiikaana Ani akkiriza mukazi wo okukugamba tusifumbye kubanga muliraanwa yaŋŋaanye Awo n'oweka ng'omusambirawo Mwatu otugattira maka ekintu ekitono ennyo naye amawanga ogagattootya Nga n'ekikira kiri maanyi ga mulema Era namwe abavuula eddiini mbasaba mubyerabire muve mu kuzannya Katonda mumwenenyeza ajja kubakuba ejjinja Yadde mu nzikiriza z'eddiini bw'otokozesa federo osigaza ttaka na miti Abantu bafa ne bagwawo Oyinza okumenyawo olubaga bonna obalaza ekiwuli mu muzikiti oguliyo Ng'olagidde basinze bumu ne bakkiriza bonna ne basinza bumu Oba oyinza okuggalawo kibuli n'obalaza ennamirembe buli ttande lw'etuuka Era olagidde basinze bumu ne bakkiriza bonna ne basinza bumu Njagala nnyo otukakase ffaaza lwali gattamu kitaffa ne ttereza ng'olagira Mu bufumbo obutuukuvu obuliwo Obase jo tubulire sheka rwali wo watemote one hadi jangura gira Mufumbo tukufuguliwo Awo te waba mirembe Nguru itinza kurwaniramu Nguru utabude mirembe Erana abantu bakyayisa okusoma Sonno katonda tusinza omu Naye buli ddiini erina wennono yaayo Olaba na mirembe ne rubaga bamuliraano nnyo naye buli omu alina ekyama Ebifetro gyetwetaaga ng'ebyomunju bimanyibwa nnyini byo Olw'obukulu bw'ensikira n'obuwangwa mu Uganda ng'era bisaanye okukuuma ennyo Ministre y'obuwangwa teteekwa kukoma ku kuyimba n'amazina abyekolako n'emizannyo n'omupiira byekomako Teteekwa erabirira ensikira n'ozamawanga mu Uganda ng'era ezikuuma ennyo Mazima ensikira n'obutaka bintu bikulu nnyo tebisaana kuzannyisibwa Bye bibaako kupangisa motoka n'okutambuza emirambo nga giveeno gisireeri Abafiira ku mawanga ennyonyi zipangisibwa Omufuba mutuuse gy'azaalwa era bamuziike gy'azaalwa Mu ekityo n'okusikira nfudde ekiri mu nnono mu kika kye mu ggwanga mwasibuka Kizibu nnyo okusindika abasobo okusikira abalwenzi lulu mu gasozi gabweri ng'olw'obusaale bunanyooka N'omukiga okusiikira omukyoli n'ekibanja kye sikiwa nti abakyoli bakkiriza ekibeera awo ekyo kiteebwa n'ayonka Olaba ne Gabungu okusumbika omusika ewandugwa kiba kiffe ekisasamaza abantu Gwanga mu njezi ezivuga ne beesomba tegusalwa kkooti ssaabataka yasalawo Okuggyawo ensikirano n'obuwangwa mu Uganda olw'empaka Uganda kye kigyonoonye Kizibu nnyo okumatiza abantu kuba buli ggwanga lirina ennono yaalyo Kizibu nnyo okumatiza abantu kuba buli ggwanga lirina empisa zaalyo Namirembe n'erubaga ziizo bazinyeenya zigweffe tulinze waabuza ababokkolera Bwe zirigwa nazo balambuza abagenyi Kigasa ki okukuuma eby'obuwangwa ebikwonooneseeko wate obirambuza abagenyi Olwo baakutendye bumanyi okukuuma ennyo Ng'embiri ziyonooneka otunula Kale abafuzi abazirimu baalagawa Kiki kye balya mu tubuulire tuliwe Tunaaliwa Mutubuulire Tunaaliwa tuneesonda Tunaaliwa kiki kye balya Ezo z'ensikira n'obuwangwa ministre byeteekwa bulijjo okukuuma ennyo Museum zikuuma bimunoonye Mazima buli kintu ku nsi kuno kyatonderwa ku Fetro y'ekikuuma mu ddembe Nze nkiraba nti okuggyawo Fetro kwe kuwakanya Katonda n'okutabula eddembe Katonda omutonzi wa byonna ye yakozesa Fetro amawanga yagawulamu Ennimi n'empisa yabyawulamu Naye ekyo tekirobera amawanga kukolagana bulungi mu bikulu ebyetaagwa Naye nga buli ggwanga n'ebyalyo Era eyo enfuga ennungi abamanyi ebyobufuzi bonna kwe banyweredde Mazima eyo enfuga entuufu abakugu mu byobufuzi gye baagala okulondoola Naye bwe boogera ebituufu mudda mu kuŋoola olw'obuggya obubajjudde Ssaako omulugube n'okutuulira amazima Mwatulaba n'ensolo obusolo nazo zikozesa Fetro y'ezikuuma mu ddembe Abampakanya akambabuuzi mu nzirimu Ono oyinza okusiza akagabi n'empologoma mu kisaka ekimu ne zeebakamu Lwaki ne mu zuba zaawulamu Ensi zifugibwa ku unitare oba nnungi lwaki mbuti okuzoogerako Ate nga yinfuga gye mwettanira Namwe mutubuulire ensenze za unitare tulime tulabaakira munne Twaba Fetro tutaddewo Amerika bwe muleetayo egisinga buba mutusinze nnyo Kituufu enfuga ey'ebitundu yeyoka einzo kureto kura kura na nedembe mu Uganda. Saba wiva magezi muri tena mwe buri jomu wa mageza mchamu mde monona. Constitution yenkaga mu musanvu yakola babiba mageza bakuru betweunya. Nga n'amadiguli manji gabatindiddwa aba abadiguli kwekaloba nyuma otya. Naye Uganda yatabanguka abantu ne bafanga ebiwuka kati Museveni yayambyeko. Ddala omulya mmamba abeera omuntu avumaganya ekika kye baganda be balugera. Kati mujja okumukuba obwama naye mumuwa amagezi amakyamu otukaabe buto. Taata Museveni aba abamu bagenderere abataka mu Uganda banjireka kwerabira be bamanyi bingi batuukirire weebuuze abakulu b'eddiini babuuze baakuwa amazima awatali Katonda by'okola kutengejja naffe abayimbi taata tootunyoomerera tuyita mu nnyimba betwogera bigenderere okuyiya oluyimba nga luno ntusengejje malayika wa Mukama abeerawo yannyamba kyetuva tulanga ebiriwo n'ebijja tuutukyawanga bwe twemulugunya wabeerawo ensonga. Abawiba amagezi muwulirize na bino mulyoke musengejje mu byange bye mbabuulirira. Mu nsi yonna mwe abakyakiriza mmwe mututtaka mbagambe sijja kwogera amazima. Okuva nkaaga mu ebiri okutuusa mu 85 ge mwawaga tuyamba muti. So tewali mufuzi atabayita ne yeebuuza bwe kuba kuwa bammwe b'enfunanda b'ensoka gwako tulya mu lukwe gw'ensoka okuwa abaati ng'amagezi ge muwa bulijjo mubalamiriza. Kati tusaba mutusasire twali ennyimbe z'Abaganda baffe ng'amalaalo tebalina. Ekitali kya buwangwa abasika tubateerawo obuwanga bwe mulaba ku nguudo n'obulali nkumu busasaanye mu nnyanja ne mu migga n'ebibira. Mulina amagezi amazaale mangi nnyo ku mugattaana ago ge mwasoma obusomi. Naye bwe musaba okuwa amagezi g'ono ne muwa amante bikyamu ge musaawo. Obwo buwanga bw'abafumu bwekuume bujja kwogera ng'abalamu kasita munaawa amagezi nga mukaaka n'emiro bujja kuba kubira enduulu bulyoke buyogaane yonna gye busaasaanye nammwe mutuuke ku gibambulira. Leero musooke kulambula amagumba n'obuwanga bw'abantu mulabe bwe byetumye olumu w'amagezi nga musimba ku nsonga. Leero mujuseeko amagezi muwe majja mukozesa amagezi gammwe muzuule atta abantu abo weyayita jjatemule olumu w'amagezi awo weyayita agaggalawo naye bwe mutaggalewo muli nkakasa bw'ennyimba anti buli alijja ng'ayita awo w'embalaga. Mazima kabula katono Uganda okusanguka neggwawo ku mapu yaffe y'Afirika muvuyo gwa byabufuzi n'enfuga enjingirire. Nze bwe mba ndabula eggwanga lyange kyekyokumira nsambi nze sitiemu kammeeme nkozesa amagezi mazaale Katonda ge yampanze bwe ndabula n'abasoma mbazingiramu eyajjawo Federo yamala w'eddembe. Abantu tukooye n'enfuga enjingirire mwe bayiga okutubba n'okutuuza eddembe. Era abantu tukooye n'enfuga enjingirire mwe bayiga okututta n'okuzikiriza ebyalo. Ffe kyetuva twagala Federo yayagala eby'obwereere agenda ffe gy'azaalwa. Era ekyo kyekitwagaza Federo yayagala okutta dde kuba eri gy'asibuka. Ffe badduka mbalayirira amazima Uganda watali Federo tegenda kulongooka. Oli ne bw'alikozesa emmundu okuwaliriza abantu tebagenda kukkiriza. Mazima emmundu zakola nnyo wano okutuuka kati k'ebijja mutwale mate twakkiriza. Era emmundu zakola kinene okutukkirizisa ebijja mutwale mate twakkiriza. Uganda n'ekugwa banunuzaabo obulimba ng'ebibago bya bannaabwe mpaawo kye balongoosa nga mu nfuga emu eyo nabo mwe battira abantu. Mazima ensi egula mirambo naffe twawaayo obulamu twattibwa ekyo mwakiraba twafiirira bituufu ebikyamu bye twagaana. Oyo alitubuuza bye twagala naffe bwe tulikakasa nti yajja kununula abantu. Bw'otubuuza bye twagala ebyaffe n'obikolerako gwe naffe tuba mu mirembe misa anti naawe obufuzi bukwanguyira olwo ne butunununa nga sukaali gw'onuunye. Nga bwe kyali olubereberye bwe kiteekwa okuba kati era bwe kiriba ne gye bujja Amina.
Saro.
Ye baba. Oh, if you carry him,
wherever
you carry him, 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 carry